eɗen godi yande joni tati min tawi sappo joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Kori jañalle moɗon hande habaruji ɗini en kalan dow filla ko darto kawjinaɗo radio ji gollidol e studio kalangu no woni nder jaaha ngal nder reedu leydi men Niger ɗum ndu gam batta ƴewede no nokkuji ɗe gonno gollira ɓe jeehi to en nan gaya en nana ɗum e ɗum ɓe gaɗi harton en. Nonni fawari joni ndu konda honon ɓiɓɓe leydi Niger goɗɗo en gaɗi noddagal mum yaade ɓiɓɓe leydi fo gam batte ɗum fo ɗum hawra ɗum hokka leydi ndi dardia kañum ɓiɓɓe leydi ndi dardia en paman ɗum saabi ko ɗum ɗon ndu waɗi. Hande yerno altinere fo hande ndu madan goje Maimouna Gazibo carɗowo haalana en dow filla ko darto kokkol habaruji hadde golle ɗe wadde naade wadde golle ɗe no oñori en paman ɗum kañum ɗole kibaruji ɗi yendan kori jañalle mo Soumane Amadou jangantan habaruji e fulfulde. Non wantirno yerno mbirnomi on ni hoorejo hono kawjinaɗo filla ko darto radio ji gollidoji e studio kala ngu yaadi e fande hokkoɓe habaruji ɗi ɗon gam batte ɓe gaddu konno ni ƴewtaru koɓe mboowi wadde ɓe compitode kono no radio ji ɗi wonno gollira ɓe jeeyi to enɗan gaya ɓe gaɗi to enɗa illa talata fa aljumara tawiɓe to enɗan golleji kewɗe on koɓe gadi to enɗan nani zadabawa hoorejo jahangal ngal enɗan o haalani bandi mbiyeteɗo fa hande du konno ni fadalo alu ko neldi min ɗon.
Nous rendons visite à nos radios partenaires.
Miɗen jiiloɗe reedu leydi Niger gam tuntowade radio ji ɗi golliditta kalangu. Hande min gari radio Dandi nder Gaya gam etude sembe golle ɗe min goni miɗen gaɗida. Min anda du to jaccere woni sey moƴƴine. To hiɗi sembinɗine du sey sembinɗine gam ɓeyda nafude himɓe. Miɗen tawɗa du fa hande nder yilaru du e kokkoɓe habarugon gaɗiɗoɓe himɓe battu jooɗa kaaleji. Lilda ton enda ñame gatte himɓe fu kettino. Hikka dalila raɓu ñaw coronavirus min tefi balla radioji hemre e woygu gam firtude ko e himɓe leydi Niger dow laabi kisinol ñawgu. Miɗen du ƴama himɓe fa handen ko gi'i dow sigilaji studio kalangu.
Qu'est-ce qu'il pense du programme du studio kalangu?
Nonno ni fa hande gam batte hono waddude hono jonde jam potal hakkunde ɓiɓɓe leydi e hokkude leydi ndi e hoore mum dardia mum ɗum kañu e ɓiɓɓe leydi ɓe dardia muɗum en ɗum wonno noddagal ngal ɓiɓɓe leydi goɗɗo gaɗi ñande ala ngal ɗoenɗa gallure ñemey ɗum du konɗa gam batte ɓiɓɓe leydi fo imo darano hono dardia muɗum en ele haala kaɓe gaɗi kadu konɗa ni bandi mbiteɗo Issifi Alzuma kañum woni ko haali o hollidu konɗa kulɗe enɗa fo noon no yara seeɗa e haalaji ɗi enɗa komin koƴi to télévision La Bari min gattani on ɗo.
Lançons cet appel citoyen.
Miɗen gatta dade yaade himɓe leydi Niger wala wi'e o na otu ko watta ɓe ballira filla ɓe juuɗe mum en tawa nder bonnere ceede waɗane ton enda nder hawju. Ministére sogeji leydi Niger taƴanama kiite fodde gacce mum'en. Ɓiɓɓe leydi Niger du ballira fa handen ko watta cuuɗi kiite leydi Niger acce gaɗa golle mum'en no haniri fodde no dewtere laamu leydi haaliri ɗum. Ɓe durwa du fa handen ko watta ɗum wartiri ɓolum laabi cingaɗi gam jukkude ko darata nawtorade whatsapp Facebook en. Miɗen ƴama du fa handen ko watta jinganoɓe himɓe leydi faddaɓe dow fewre ɓe du joofe. Ɗum durwa du fa handen ko watta rewɓe e cukaɓe ummatore leydi Niger hakkeji mumen to jaaɓe. Duroɓe e remoɓe du jiita hakkeji mumen.
La jeunesse et le monde rural.
Nonni fawari joni du konnani de andinorde ministére hawjinde yaha wartaji e jahale himɓe wurtine noga e joyi lewru joyi dibnaɗe e nogayi andini wiide ke hono joguiɓe permis ji kam woni talkour tufol mota eɓe godi fa hono fande sappo ene lewru dartor ndu jiyendu enɗa gam batte ɓe jaaɓe battita hon talki mabɓe ɗi enɗa ɓe kokka kiɗɗi ɓe kokke keesi gartiɗi enɗa ɗum du kono hunde ko laati haalanoma illu rawane en lewru juin nduɗan duɓinaɗe sappo e jeenayyi ndenene kadi ɗum waddi ko fawar joni eɓe andina ɓe mbiya himɓeje kaɓɓa anniya to acca wakkati o yetto tawi watti to wayi hono permis ji muɗum en ɗi ɗum du konda miɗen andina on ni permis ɗiɗo ni keesi gatteɗi watta kena hono kartal ni enɗan pamaral latigal du no jottono enɗan duuɓi sappo jomum no golliran tawi watayi. Nonni fa hande ele habaruji ɗi no tawa du konda ni sini en ƴeewi hono hoorejo fawar joni du konda ni kawjinaɗo filla ko darto hono nawallaji daɓoji kandu konda ni haali caggal ko himɓe faamini ele ñalaɗe ni ene nanno wiye coronavirus enɗan ñawɓe ittoyɓe ñawgu togon noon enɗan nenene kay no wonno ɗum wontiri ko ɗum waɗa leydi men Niger docteur Adamu Mustapha o andini ɗum Diallo Mariama kenda.
Himɓe ƴoyɓe leyɗe yaasi ɗe to ɓe ƴoyta ton cellal maɓɓe wawa etede noon fadde maɓɓe ummowade nanoyi.
De gonga, idun wawi etude cellal maɓɓe, amma de loreji joyi na jeegom ummo wake der habitare ɗum hoya cellal himɓe ɓe fu ete. Amma natoɓe lanaji piroji ɓen kama en kay no garda ettu cellal maɓɓe. Sey ni tawanno ko ɓe gara ɗo enɗan fu tawan ɗum ɓooyi ko ɓe gaɗi etogon enɗan. Balɗe tati woɓɓe, woɓɓe du nayi fa joyi. Ndenne etogo waɗa go watta min kolo cellal maɓɓe. Ɗum du sawi ko minen du miɗen gaɗa eto hoore amin ɗo der leydi Niger. Handen du sigila pirtol keri caka leyɗe CDAO miɗen he darude no waɗe ummoytoɓe fa nata leydi gom fu tawe balɗe tati fadde mum'en ummowade gaɗi eto mum'en leydi diɓe gari nder mum dindu sey faddoɓe balɗe ƴewtino cellal maɓɓe.
Nonne haɗa fila ko darto ñaw coronavirus ni ɗo enna leydi Niger. Hono le andinore ministére hawjide cellal ɓiɓe aada mabɓe ko wurti nogay jeetati lewru juin duɗinaɗe nogay holli wiide keni waɗi kotto himɓe jeegon ko heyɗi ko yiiɗa ñaw coronavirus nder mabɓe du konnan joyiɓe fu ƴuwayno leyɗe goɗɗe ko wari ɗo enɗa e fa hande du konnan goto latiri kandu nder galle ñameɗo yiya ndenne seni hisama nden warde hande ko ñawgu ɓangi ko watta himɓe ujune e capanɗe jeɗɗo e nayo kay en woni ko nangui ñawgu ko tabintina e dow himɓe ujunaji jeɗɗon e capanɗe jeetto e jeenan étape ɓen enɗan capanɗe jeego e jeetto kay en gonno cawro wakkati mo kalte o enɗa nonno du konnan keɓe jeere capantato e jeenayon kay en cawri daɗi koti wuroji muɗum en capanɗe jeego e jeɗɗo du kañum woni ko ñaw coronavirus wari ele leydi men Niger. Nonni fa war joni ele habaruji ɗi no tawa du konda ni hara filla politique du konda hono horejo no leydi Niger kiɗɗo général Salou Djibo kandu konnan keña won ko waɗi hawrinde parti mum ɗo enen galdu ñemey gam batte hollude parti on himɓe parti ɓen du konnan parti o wiyta kenani Dubara PJP ndenne ɓe mbi kanko ɓe cuɓi o laata horeje parti on nonno du kanko ɓe cuɓi gam batte o yaa o tefade inde parti o e nder laamu leydi Niger ko warta ɗum e nder lewru décembre. Nani ko o haali kanko Salou Djibo wakkati mo fa wari joni du konda hono himɓe makko ɓe suɓimo miseldeji fotti waddi haala kaɗo.
Je m'engage à faire une campagne.
Mi waɗi anniya waɗude propagande lobbo. Mi hettino ko ɓiɓɓe leydi Niger bi'ata kam. De ni Allah waɗi ɓe kokkikam hoolare maɓɓe. Ɓe cuɓaka kam mi laatake ardiɗo leydi Niger. Mi durwa nder wakkati o mi sembinɗina laabi maral leydi Niger. Ko watta maral gal nafa ɓiɓɓe leydi gam mi durwa ɓi leydi Niger fu hiita hakke mum deydey no haniri. Ɓurni dirol gom fu watta caka maɓɓe. Mi durwa ndu fa handen to hedron fu naatu nder kokkol ɓiɓɓe leydi Niger lumaku gomnati. Mi durwa ndu fa handen laabi jande dartu. Misali région leydi Niger fu mi waɗanan ɗum lycée d'excellence hoore mum to jangoɓe ɓen garta janga. Mi durwa ndu fa handen janginoɓe e golloɓe ligotoɓe filla mum hanta neɗɗo fu heɓa lamba gollal
de l'éducation et de la santé.
Non ni fawar jodu ko sembe kawtaado mo G5 Sahel kandu konda ni no jojjina e do kerul hakkunde fawar joni Niger Chad heedoyde leydi Libi gam batte do moyde hono basi ko waawi ƴoyde Libi naata e leydi den enda. Ɗum ni waddi ko fa hande ni nde sembe oɗo ni wiyama wana o heew goltirɗe sade noon kano eɓe dari ko wata ko tawe ɗum tabitiri hono noon enda. Hoore joɗɗiɗaɓo hono fedde nde enda mbiyeteɗo général de brigade Mamari Camara o haalani tarnan Fouda Ahmed noyi wonno ɗum woni yara.
Nous avons deux bataillons tchadiens et
orde sogeji leydi Tchad didi e orgal sogeji leydi Niger kan en tawa no jilo do keri leede didi de gam wartirde hakkilo fukkingo orde tati edu no doma himbe are mu en do keri leydi Libi. Dum du woni gollal galmin kokka amma de ni arribe amin bi'i min jaha nokku fu der chakantrade leede Sahel de min jaha gam joddinde hakkilo fukkingo leede amin didi edu no he bawde mu en fu ko watta min bawo wadude gollal didde golle hirñere e ɓiɗɗam bonɗaku min gartira du hakkillo fukkingo. Fedde dental leyɗe tubakoɓe e fedde dental leyɗe duniyaru kan en du no balliramin amma durwididde gollal hirñere e ɓiɗɗam bonɗaku hana ko waɗe wakkati munda hantan durwogo no hiɗi bawɗe sanne no ada du wakkati.
Noni wontiri faaro joni ele habaruji ɗi ɓi leydi Niger gaɗo silman mbiyeteɗo Ramatou Keita kandu heɓi hono fawar joni wattede yeeso ton enda OIF ka woni hono fedde leyɗe duniya leyɗe kaaloje ɗengal Francire ɗum du gam batte hawje wade hono silmaŋaji ko watte pamari pamari ɗum enɗan ndene ɗum du konda ni wurta kinani ele luuma ko waɗa e dow fi ko darto silman ko waɗa kan leydi France duɗinaɗe nogay kano woni nogay ɗiɗi wara nogay e jeego lewru juin woni ko ɗum waɗa har laawol fande internet noonni ndenene kay no ɓi leydi Niger oɗo ni Ramatou Keita o heɓi ɗum ɗo du konda ni o jabodiri fawara joni du konda e bandimi Diallo Mariama Kenda ɗum on nafaka majjum France o tawa
ceede
no ngam wallirde gaɗol silma. Ɗum ndu ko watta silma meɗen o waɗa semme. Leyɗe meɗen de gonga ngala cuuɗinaabi en kampaniiji kawjiiɗi filla gaɗol silma. Amma min golle ɗe kalfinaami kaw woni suɓaade silma. Minen jeɗɗe dum gatta cuɓaaki ki. Silmaaji ɗin lildol muɓɓen gaɗal lebbi fadde amen hawrude. Min ko mi hollita kanni woni leyɗe ɗe himɓe muɓɓen ngala bawɗe sanne ballire gaɗa silmaaji muɓɓen. Misali leydi ni silma mungo hitaani hikka de suɓaama silma gaɗaaɗo dow yahdu yeeso himɓe leydi mo baawa kada ɗe inniraaɗo ciikannda. Cuɓaaki anndu halfinii nokkuure de walliri leydi Niger nder sigilaaji OIF.
Assalamu alaikum sakiraaɗo, janngo annda ni?
Alhamdulillah, yettoore Allah. Aan ne noye gontirɗon har ton?
Baasi fo ala réseau o ni woni wooɗa hannde fey seeɗa.
Min kay amiɗo nanande no wooɗiri fa.
To woɗi noon, de noye muraduuji ɗin?
To wallahi hannde muraduuji kay fille mum no saɗi senne. Kaw an ngaɗɗo ƴuuɗo jahaangal o hannde o yemaaki ba seɗɗa.
Teni ko paamɗa o yemaaki ne?
Omo ɗojja ɓanndu makko no wuli, omo tawda saɗornan nduka har puufe makko ɗen dam. Poofaango makko wala no wurtoro no woɗiri. Aan kay ni alaama ko wela he ɓernde ɓolum kan woni he makko.
Ndenne sakiraaɗo accu min hokke jamirooje dow ko yaawi yaawi ko haani ngaɗa anani o durwa to mburtoɗa ley ɓaade ma to acca fe gooto wurto gaɗa majjunde to acca goɗɗo war naata ley ɓaade maɗo tafon non noon du konda ni nodda lamba sappo e joyi o enɗan jooni dow ko yaawi yaawi a yiyan loctoroɓe ngaran wuro maɗo ɗon enɗan so ɓe ngari du kondan ɓe ndaran kawma o ɓe ƴeewan cellal makko ɓe ƴeewan du kondan cellal keelol himɓe ɓaade ma fou ndenne ko haani sakiraaɗo to yeeba fey seeɗa kalay kawma o tefa du konda ni hono ko watte ko suumato hunuko e hinata ɗum enɗan ko kaama o suuma hunuko makko e hinata makko dow ko yaawi
dey banndiraa o ɗum foti gaɗol kulle ɗe fuune
a nan nayi ñaw goɗon warti no wiye coronavirus ko laati hanti duniyaaru fou mboɗaaki fe gooto non
subahanallah nden kay fii o no hulƴini sanne nden karti yewtere meɗen téléphone o fuu dow ko yaawi mi yahata wuro mi haalano koreeji am mi nodda du faa hannde lamba sappo e joomo biwɗaa kam o
tinɗaa du konnan faa hannde e goɗɗum kam wonto jeggita keeddi himɓe taanooɓe yiide kawma o fuu
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi ni
hannde yewtere men pinnden altinere fo enen anndi o filla sariyaji noon madan goje maymuna gasibo carɗowo o yewtani Balkisa Hamidou ɗum e sertindiri har filla ko darto faddade ngaɗo kibaruji waɗa golle mum no woɗiri kañum e yaade ley filla kokkol kibaruji fenande naadu kono memuno ndima ko goɗɗo nani yewtere nde min pirti fulfulde
ko ɗum sendi yottaade e gollal hokkugol habaruuji ngam haɗuɗe ɗum kanjum e ko wi'ete fenande goɗɗo e dow laawol kokkol habaruuji
yottagol e gollal hokkugol habaruuji ngam hadde ɗum waɗa no seedi e ko wi'ete fenande goɗɗo dow kokkol habaruuji kaw wonnon si en kooci hokko habaruuji ƴuura har laawol gollal mum ngal haala pene naadu haala kabaruuji ɗi hana goonga memoji dimaaku neɗɗo naadu golloo sa ruusi gon tawi ne haɗugol kokkol habaruuji ɗi kanjum kan ƴeewatana dara de ko watta ko tawe joomum en hetta waɗa golle mum no woɗiri ɗum woni hokkoɓe habaruji ɓe ko laati du no tilsina dow hokkoɓe habaruji tinno e muɗum nonnon kamɓe du konda ɓe godi hakkeji maɓɓe ko laati himɓe no tilsina ɗotonoɗum ɗum waroyi du dow ɗatol capanɗe jeɗɗi jeetati burtiwol nayi lewru juillet du ujunaji ɗiɗi sappo ɗon haali haala yolbinande himɓe kokkoɓe habaruji gaɗa golle muɓɓe ɗum woni waɗugol binni na du konda haalugol ley cuuɗi kabaru ɗum woni yolbinande ɓe gaɗa golle maɓɓe ɓe giɗiri
son activité
ko woni jukkugo ko waɗete yaade e neɗɗo keɓaɗo dow majjum
neɗɗo fuu keɓaɗo e dow haɗude gollal kokkol habaruji waɗe no jukkete yoɓa ujunaji capanɗe joyi yaade ujunaji hemre nde ni e dow kaɗolgol joomum watti catte e hilñere yaade e gollo on e naadu konda waɗi bononda nder suudu kokkol habaruji du to ɗon enda no woodi laawol série a hoƴƴetego hollata bonondaji ɗi o waɗi ɗinda to joomum dow inne catte ɗe waɗi ɗe no wawi nangede lebbi jeego on kaso yaade duuɓi tati watte yoɓa ujunaji nayi yaade ujunaji capanɗe nayi ɗum sertidi e dow fii fenande neɗɗo dow laawol kokkol habaruji neɗɗo nini haɗi gollal hokkugol habaruji waɗe to joomum no nanghe kasu majjum tawi neke e dow fii fenande goɗɗo dow laawol kokkol habaruji gaɗɗo ɗum nangatake kasu de no yonne yoɓa
eto ɗum ko habaruji e fulfultili hannde en so yini ele jokkamo e leydi hewtina en jangoto noon to habaruji e fulfulde studio kala ngu e dow kero radioji goldoji e studio kala ngu nder leydi Niger kañum e dow Facebook. Assalamu aleykum, mbalen to jam wali.